Shanky supplier. Don't come.
I'm a madawa. Useni madawa.
Kibendu chafu yao. Dacha utumbo. Agizi MC hapa naongea. Sasa na moja.
Nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki, wana misakite, nafunga mziki, wana firimino, nafunga mziki, wana mswadoki, nafunga mziki, watoto wa Temeke, nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki, leo nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki.
Bisikali kibao, wauni kibao. Bisikali kibao, wauni kibao. Masimeni kibao,
sasina moja.
Machitanga kibao, sarasina moja kibao. Masteringi kibao.
Chakuchimba kipo, chakuchimba kipo, chakuchimba kipo, chakuchimba kipo. Na mnanda upo, njima mpogo yupo, ya kisimela yupo, woni wangu wapo. We mnanda upo, minasema upo, we mnanda upo, minasema upo. Fuka dundo funga, chafu yangu funga, baba sepo funga, we bureti funga. Fuka dundo funga, we chakire funga, chichika gire funga. Fuka dundo funga, fuka dundo funga, maliukumu funga. Fuka dundo funga, kwa mchela funga. Fuka dundo funga, we na yombo funga. Funga dundo funga. Woni wangu funga, wewe galo funga. Woni wangu funga, wewe chande funga. Chafu zangu funga.
Isi asitesi alo kamilika kilombaya. Nazidi kwa pagamisa. Nikicha kiki kinaona mapicha picha. Usoni na tisho soni kama gongoni. Sasina moja na uliza na nanabisha. Habite mbele, hapateche alusha. Sasina moja na uliza na nanabisha. Habite mbele, hapateche alusha.
Minafanya mziki toka kitambo. Mimo na jeshi alafu siyo mjambo. Eji, pigo zangu za kilembo. Amesau, ili jiji la bongo.
Nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki. Wana misakite, nafunga mziki. Wana firimino, nafunga mziki. Wana mswadoki, nafunga mziki. Watoto wa Temeke, nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki. Leo nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki, nafunga mziki.
Bisikali kibao, wauni kibao. Bisikali kibao, wauni kibao. Masimeni kibao, machitanga kibao. Sarasina moja kibao, masteringi kibao.
Westi amu, panya, sarasina moja.
Flimi no stweka langue.
Sudoki ze san,
sudoki panya.
Mr. Kite, Yuzo,
Duke Abuya,
Mkabona,
Komshi Baba,
Cheche Kagire,
Azizi Ki,
Tariki,
Watoto Walufu Daja Mpili,
Panya,
Kijini,
Kinga,
Kalori,
Saduri,
Misela Bandidu Mfilisi,
Watoto Wakeko,
Kazabuti Mabega,
Siani,
Watoto Watemeke, Watoto Mbagala, Watoto Wailala, Kinondoni Mwana Nyamala,
Mababeka,
Watoto Wakawe,
Yoni Bozo,
Watoto wa Kutuchi,
Watoto wa Tegeta,
Ureti,
Shemi Donga,
La Kule,
La Chuma,
Watoto wa Bonzi Denja,
Selangila,
Chamaya,
Amwanangu Mwinyi Mwanangu,
Tazila Moja,
Shemi Mtambo,
Baba Zai,
Anakusalimia Mama Tatiana, Wapi Baba Tatiana,
Msela Mwila,
Mama Kalasala,
Makodi Brandi,
Yakos.